like Moses.
They are. Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah.
Empty on the beat, yeah.
I got empty on this one. Basile beat ya jump off, ni gwera mugemu to jump off. You can see me who jump off, but on I ni se muna David ni kugweza tena one cough. Yeta nazimi I switch off, I'm getting hot and get it off. Ukagwila koni pie pie, ah. Wani ikamochi mwena timfana uzaenda tie tente. Papiji ni damanga level matete, beef una izi ndete tatedwa chefuno yeni. Halo bakamba bring the vehicle pika so let's go. Apa nige, leka ni chube malaini ya chila zesko, ah. Baby ukaniye wa jasko nilipatani monga takama. Loza mano gundalama, kunichila boy nishu wanama. Uli na beef, uleta kanyama, ntoke la ghetto, noti kanyama. Kulu nipaya, maumfayama, tetupala kanya gochi na puma. Uza babwele weka wakutuma, uli benjito na ngoza tuma. Mukalipa wakali mumaziva, moza simu za muziva. Ndapu ni ndodo ni chita voda kuza ona mugemu kwa vipa. Blackout, Black Moses, iwe chosa hapa ma nonsense. Titilenga na ma bosses, ona ndala ma zonses. Ni basile NS kaso iai, basile sniper nilipa mwamba. Kissing your baby, kena kandasika bandi pantepe. Too fight and this is my pepe. Baji ya dewa kwa kundinda pepe. Frongo moto amundi patamba ndepe. Boy no ukali na chila sepe. Bada banila panini na mpavu, mamuna sa tepa nangu katepe. DJ zimia vili mbaba kamba na kamba. Biti na paya, ntani chasala.
He got fitties, why don't make a request?